Yesu na hagero lugero no omulundi gumu waliwo embaga waliwo abaala kumi abali balindi anawasa omugole okujja n'okugulawo oluggi ku mbaga abataano ku bo bali bagezi n'abataano bali basiru obudde nga buzibye anawasa omugole nga tannajja bonna ne bateekateeka ettabaza zaabwe ne bagenda okwebaka ne balowooza nti beetegekedde anaawasa omugole naye abaala abataano abagezi balina amafuta amalala olw'ettabaaza zaabwe naye abasirusiru si bwe baakola ekiro mu ttundi ne bagolokoka bonna awamu n'okuleekaana anaawasa omugole ajja fulume tumusisinkane ne bagolokoka ne balongoosa ettabaaza zaabwe naye abasirusiru tebaalina amafuta ettabaaza zaabwe zaali ziggweredde ne banguwa bagezeeko okugula amalala naye bali kye bajje bagende anaawasa omugole n'ajja oluggi ne luggalwawo n'abaali beeteeseteese ne bayingira naye sanyu ki kujaguza ki oluggi ne luggalwawo naye abasirusiru bwe baakomawo ne batuuka nga buyise ne bakonkona ku luggi nga bagamba nti abeeno 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 ne bakonkona nga bwe bakaaba mukama waffe mukama waffe tuggulirewo naye n'abaddamu nti mazima sibamanyi oluusi n'oluusi yesu ajja mu nsi muno mweteeseteese okuba naye katonda agamba mweteeketeeke yesu alijja nga temugenderedde naye yesu agamba nti buli agamba nti mukama wange mukama wange si yalituuka mu ggulu wabula erigenda abo abawulye ebigambo bya kitange mwetegekedde okujja kwa yesu waliwo ekkubo limu gyokka eriyingira mu ggulu waliwo ekkubo limu gyokka erisaana okweteekerwateekerwa yesu lyekkubo lyokka ayinza okunaaza ebibi byo n'okufuula omweteefuteefu walibaawo bangi abateeteesiteese abamu baligamba nti siri bubi nnyo n'abamu baligamba nti nalina ekifo ekikulu ekikulu mu ggwanga lyaffe n'abala baligamba nti nali ndowooza nti alinsaasira n'abalala nti nina eddiini yange n'abalala nti nabatizibwa era n'abalala nti nalina abazadde bange abakulisitaayo naye byonna biriddibwamu kino mazima sibamanyi walibawo okukaaba okw'entiisa n'okuuma obujiji teeka obwesi bwabwo mu yesu ajja kukunaazaako ebibibyo byonna n'omwoyo gwe omutukuvu gunaabanga musana mu mutima gwo era taakuvengako era obulamu bwo bunajjuzibwanga ebirungi byokka ebiva eri katonda era oliba mweteefuteefu yesu bw'alibanga